I genuma. Don't meet again. A jam recognition. Nikutaka amnilingi, nikutisenge amliningi. Sabakatunda ampezingi, genumak ampezingi. Nikutaka amnilingi, nikutisenge amliningi. Sabakatunda ampezingi, genumak ampezingi. Voila. Mwala kwe janati, baljava la lanze vampa situesi. Elando woza nto banku weyo gifting, kuwe chirago to banku weyo iPhone. Kuno mkwano kweni na kusoma diyo homie. Elago enkuyita, baby cola what? Me alike iti weni shaki yuo buti. Kevali abala like anti compete. One time unakula banze ne waguti. Ate kupate ngoli ne mateka. Wenkugamba love you don't swaza, twaso manga fena tonegana. Wenkugamba love you don't swaza, twaso manga fena tonega. I say, genuine respect, Michigan. Nikutaka amnilingi, nikutisenge amliningi. Sabakatunda ampresingi, genuine ampresingi. Nikutaka amnilingi, nikutisenge Tunda, I'm praising you, Jenomak. I'm praising you. You got the faith to be a munga magineti. I am kugambia, we need directity. I don't want again to regret it. You got the faith to be a munga magineti. I am kugambia, we need directity. I don't want again to regret it. They are gonna put you like a Boston. They are gonna put you like a Nikaston. You was a punyeton. Mani chila vika ya funyeroni. Na yema nyanta wanda di Michigan. Wendy, I am lonely. Kula chito mkubira koni my iPhone. Janati mwana weko zobu kolomoni. Na yendi mugezi nga kingi solmoni. Kulichenko la chiri musahe inimboni. Di mugumu baby ni nansi tongu boni. Baby kwena rina ya genda shizigoni. Igaza kusaba katonda my lord. Nikutaka amnilingi, nikutisenge amliningi. Sabakatunda ampresingi, genomak ampresingi. Nikutaka amnilingi, nikutisenge amliningi. Sabakatunda ampresingi, genomak ampresingi. Janati mwana vyokole vyo vinkolera. Binyumira, binchamula, binvuruga. Janati mwana vyokole vyo vinkolera. Binchamula, binyumira, binvuruga.